Yakera kumachanga msanyufu Katonda wa mukoze virunji Eali omulunzi labaye kabaka Tachari musifari mulubiri Daudi uno ye yamye Omusajja yebasa Kankuwe kuchange mukamu manye Sinye Ya kwata chinunga wachita Ya kwata chiringa wachita Daudi talaba chiche Yatunuliro bugaga bwalina Echitibwa chalina Lwazula Yona bibadde bya Katonda Yona bibyo Yona nana Yona bibyo Echange Vuli chenkwa tanzendaba Ngachicho Njagara kuwe kuchange Omanye ntisinye Na ye vuli chenkwa tanzendaba Ngachicho Gwere takalio kaya nida Tetakelio Note mabano Yari yani emya kalukumi emabega Zengamba byonna byoyo byonna Buli kimu kyoyo Tukomye obukyayi n'okulumagana Twebaze Katonda Byonna bibyo byonna
Kuchula kwa yo, byonna bibyo.